tukuwa bino bakuwa bili ekwese bali mukamori mukuna mwaka ndese waka eno vibe ujaka booster chaka yo sajusa okukole binyumira ngokuwe chikumbo siba kukaviri tonkema okukole vita sana kuwe mule kwanga boy sikiriza tono noze yovyo talabanga tisiri na sente zendia za nyoko na kuchawa olwe vikorwavyo tenku gamba kwe ex sajusa 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 olwe yanchawa sajusa sajusa okukole vinyumira sajusa sajusa wembanga nkusinga wekanya kola tovola vanga sivya jusa sajusa sajusa olwe yanchawa sajusa sajusa okukole vinyumira sajusa sajusa wembanga nkusinga wekanya kola tovola vanga sivya jusa yo sajusa okukole vinyumira ngokube chikumba eva nenyirira sajusa okusiba kukaviri byebimu kubyankola ebinyumira kale mwogera ebinjo kutali purufu temumanyi kikyamu na kitufu kale mulina emitima emichafu mungambo wasakamba use olaba yalazi nkuba nga ndize katolo wena wasa mwana nabera ntya omutwe musiru obusiru bwadda mu kifuba ne busasana nobuto busiru fwe twazanya ngera bwe tuyimba yo kweka nkukwekule n'omusika omukira omukira olina ku sente oli omukira
yo
kati ex yejjusa yandeka sirinamu kati nevuga n'obuwala bwantamu obusabaza iphone mwalimyewa woli eyo negombo olw'okuba nnyirira totya kiŋŋambe kikozesa fyuta nyirira bunyirizi naawe era nengera nnyirira kyova olaba nga sejjusa 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 olw'oyo yankyawa sejjusa sejjusa okukola ebinyumira sejjusa sejjusa wembanga nkusinga kwekanyakola kyova olaba nga sibyejjusa wabula sizo tude mwene ngoma bajizina abasoga n'abasama nebetusinza balibo ikibaluma tebabitegeera bamanyi kwasama tumbiza sound feeling beat ntuse mubala nyimiridde wakati ebyana byanyiga bisina lya ku mugati ba ex bejjusa nga tunyumirwa mu night kadashi tatama nga yingidde kibala ebyana bikwatako na mizina empere zina zina boy zina empere yerutaya teyejjusa ebyana yagala kabuzi mu kafunda ng'ateeseemu muziki munda sumatikisige nga taddemu ennusu busitanze ndi mukwata mike ani alina embuzi tumuweemu ente muguno omwaka twakolamu tebolaba buli kadde tubawamu tetweweemu sejjusa sejjusa olw'oyo yankyawa sejjusa sejjusa okukola ebinyumira sejjusa sejjusa wembanga nkusinga kwekanyakola tovola banga sibyejjusa sejjusa sejjusa olw'oyo yankyawa sejjusa sejjusa okukola ebinyumira sejjusa sejjusa wembanga nkusinga kwekanyakola tovola banga sibyejjusa yo uguno mwaka tetwejjusa sizoni ku ŋŋoma teyejjusa omuyindi tangwa tiyejjusa ayezeena teyejjusa nize smart boy uguno mwaka music big up kabanga boys ne sizo ku ŋŋoma kuba